some sababu niwe. Kama ni bahati nimekuwa mtende. Nikukande njo nikupapase. Nipe mate kitandani tukapare. Ooh, I wanna give you good love. Everything good you deserve it. Ooh, penzi la tamani. Penzi isiyo na kifani. Everybody wanna be somebody. Everybody wanna love somebody. Haja yangu tu ni kuwa na wewe. Haja yangu ni tupendane. Everybody wanna be somebody. Everybody wanna love somebody. Haja yangu tu ni kuwa na wewe. Haja yangu ni tupendane.
Easy loving you. Sema unachotaka ni to do. Milele ni wewe na mi.
Baby, ooh.